ndabamu binene tate enensi nebwebe kulabamu chitono mukama kulabamu bitole binene ebitangazibwa nebirabibwa mugulu jotalaba binene ebisindikibwa binaba bibyo watali kufuganya binene ebitangazibwa nebirabibwa mugulu jotalaba binene ebisindikibwa binaba bibyo watali kufuganya binene oh binene nyo katonda byakulabamu nebwoba mutono nga Daudi mumukama Goliaso mumega bakulaba nge kitagasana ye mukama kulaba mu mwana kwafira rolibela Danieli mumpologoma ezirumenyama wala iziri kuzira rolibela kunyanja watayitika kululwa mukama alikoletaka Mutima gwange onywelanga Meme yange onywelanga Mutima gwange nywela Ebitangazibwa nebirabibwa mugulu jotalaba binene Ebisindikibwa binaba bibyo watalikufuganya binene Ebitangazibwa nebirabibwa mugulu jotalaba binene Ebisindikibwa binaba bibyo watalikufuganya binene Wabula binene nnyo siro jagwe webuze nti Mukono gwani ogukwata wano awaluma ne wawona Lulimi lwani lwe tusaba lutwatulire emikisa gye tufuna Abitulaba muwe binene abalala bye batunoonyamu nebibula Lolibela Danieli mumpologoma ezirume nyama wala iziri kuzira Lolibela kunyanja watayitika kwe kululwa mukamera likoletaka
Ebitangazibwa, nebirabibwa mugulu jotalaba